Download kupitia tmtmusicmedia.com.
Bibi, namsokota katumba kubwila. Usulizo ni nani? Usulizo ni nani? Kodire. What is it? How you here? Bibi, Dio mimi kipesi. Mbuni na paje. Kichoka kalifutani kampiga dapa kalifutani mpanga kichoka kalifutani kampiga dapa kusubaya babeche babeche che 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 kusubaya babeche babeche che 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 now saubaya babeche babeche che 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 yeah che 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 na pega me shale shale kama lampo na pega me shale bwana mi komando na pega me shale shale kama lampo na pega me shale bwana mi komando na pega me shoka kama long time 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 na pega me
TMT Music Media.com
by JRI.